Banyarwanda kazi nitwa Karuranga nkabari jewe uhagarariye ishyaka ry'abaturage. Icya mbere mbanje kubaramutsa mwese mugira amahoro. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nkaba nshaka kubamenyekesha yuko ishyaka ry'abaturage ryageneye kino cyumweru icyo turimo kubahiriza umunsi w'intwari kimwe n'abanyarwanda bose aho bari, abari mu Rwanda, abari hanze, hamwe n'inshuti z'u Rwanda zose aho zaba ziri. Ikindi rero tukaba twifatanyije n'imiryango y'abantu bitangiye igihugu cyacu kugira ngo abana b'u Rwanda bazatahe, nubwo bamwe muri twebwe turacyari ishyanga. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, hari Abanyarwanda benshi bibaza impamvu intambara yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda impamvu yabayeho. Mu by'ukuri nanjye ndi umwe mu bibaza ibintu bimeze gutyo, ariko rero tugomba kumenya yuko nanone byari ngombwa kuko ntabwo ari intambara abanyarwanda twebwe bari hanze twashatse kurwana, ahubwo ni intambara abanyarwanda bari mu gihugu bashatse yuko turwana. Ni ukuvuga rero yuko ibyabaye byose byabaye bivuye mu buhohotere ubwo twari twarahohotewe kuva muri 59 no kugeza muri 90 intambara aho yatangiriye. Banyarwanda kazi kuko maze kumva intwari z'u Rwanda zitangiye u Rwanda zikaba zaraguye muri ibyo bitero bitari kugomba kuba ngombwa iyo Leta y'u Rwanda yemerera Abanyarwanda gutaha nta buryo rero Abanyarwanda bari hanze batasabye Leta y'u Rwanda kugira ngo ibe yabemerera gutaha ku neza ariko ibyo byose barabyanze niyo mpamvu rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri uwo mwaka wa 1990 intwari z'u Rwanda ziyobowe na nyakwigendera Rwigema ariho zatashye mu by'ukuri ntabwo batashye ku ngufu kuko bangaga Abanyarwanda ahubwo batake ku ngufu kuko bashakaga kugira ngo u Rwanda rube rwabo u Rwanda abana b'u Rwanda babana nk'uko mbere babanaga ariko igitangaje nuko abantu bari u Rwanda bamwe ariko batabibonaga ari simvuga abaturage ndavuga leta z'igitugu zariho cyangwa zaze zibaho nka leta ya Kayibanda na leta ya Habyarimana ibyo rero bikaba ari zo mpamvu zateye intambara ya 1990 banyarwanda banyarwanda kazi nkuko maze kumva yuko abatigeze babona intwari yacu intwari y'abanyarwanda yuko muzamubwirwa mu byukuri abatari bavuka muri icyo gihe nabari bahari ariko batari bamuzi cyangwa batashoboye kumenya ibigwi bye bazakomeza babibwirwe no mu myaka igihumbi zanza banyarwanda banyarwanda kazi nuko nababwiye nyuma yuko intambara bitari ngomba kugira ngo ubeho ariko byarabaye nkaba rero shaka kubabwira nubwo nyuma y'intambara abavandimwe bacu bapfuye hamwe nibyakurikiyeho na nubu nkuko bimeze ariko nkaba nshaka kubabwira yuko intambara yabaye muri icyo gihe atari intambara yo kuvuga yuko twanga abantu bo mu Rwanda itari intambara yo kuvuga yuko ari gukora genocide nkuko bamwe babyitirira ahubwo yari intambara yo gucyura abanyarwanda icyo rero sore nkabagewe nabandi bagenzi banje mvuga rwose yuko bitari ngombwa kugira ngo intambara ibe byatubabaje yuko abantu bapfuye ariko nta muntu numwe tugomba kubisabira imbabazi kuko bwari uburenganzira bw'abanyarwanda kugira ngo batahe mu rwababyaye
Tabara, kuri toy manzi wahanitse, ebeho neze tajere neze chochebe cheza wateroi okarasu mozo na mozozo
sabu sabu tusabu natumibuka wali matubani ya kitanga masijo shamba bukari kuwanga na jimunga tusabu 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 natumibuka wali matubani ya kitanga
Banyarwanda Banyarwanda kazi kuvuga yuko tutagomba gusabira imbabazi yuko habayeho intambara muri 90 ntabwo ari ukuvuga yuko ibyabaye bitatubabaje ahubwo ni ukuvuga yuko ibyabaye bitari bigomba kuba y'abantu b'u Rwanda bari Rwanda ndavuga leta ya Habyarimana cyangwa leta z'igitugu zose zabaye zizaho mu Rwanda ntabwo ari ukuvuga yuko ari byishimo twapfucije abantu intambara nayo ku giti cyanjye mama wanjye yarapfuye umuhungu wanjye baramwica n'umuryango wanjye w'abantu bageze ku 160 n'abandi bose barabica ntabwo ari ukuvuga yuko nabyishimiye kugira ngo abanyarwanda umuryango wanjye n'abandi banyarwanda bape bazizitse mbabwoko ariko nyuma yaho babagaruzaga agati badafite agaciro mu gihugu cyabo ari nta wuzi yuko ari abanyarwanda bagendera ku ndangamuntu kuko igihugu cyari cyaraciwe mu bwoko Hutu Tutsi Tagatwa banyarwanda kazi abo bantu nubwo bari mu Rwanda ntabwo byari ngombwa kugira ngo bape kubera intambara kuko intambara ntiyagigamije bo ahubwo yagamije ubutegetsi bw'igitugu bwariho muri icyo gihe bwari bwaraciyemo abanyarwanda icyuho bwari bwaranze yuko abanyarwanda bahura bakongera bakaba umwana umwe u Rwanda turatekereza rero nubwo byabaye mu Rwanda ariko nta burenganzira b'umuntu kuvuga yuko ngo byari ngombwa genocide be kubera yuko impunzi ziri mu mahanga zatashye mu gihugu cyacu banyarwanda kazi nashaka kubabwira leta y'u Rwanda yamenye yuko intwari z'u Rwanda zishaka gutaha ariko nta buryo na bumwe leta y'u Rwanda yigeze ihagarara ku maguru yayo ikavuga ati noneho umuryango urakinguye bana b'u Rwanda nimuze mujye mu rwatubyaye banyarwanda kazi nababwira yuko muri 82 mu kwezi kwa gatatu yuko leta y'u Rwanda ikorana na leta ya Obote bashubije abanyarwanda 4,500 baragiye bamwe barabica abandi barabagarura bavuga ngo kuko abo bantu bavuga ikigande ngo si abanyarwanda ntabwo rero kuba umunyarwanda bigomba kuvuga ikinyarwanda banyarwanda kazi leta y'u Rwanda yirengagije abanyarwanda kandi bazi akarengane ako twari turimo mu Bugande muri 86 mu kwezi kwa 10 hagati y'itariki 18 na 21 rwose officially twabwiye leta y'u Rwanda yuko dushaka gutaha ku neza ariko leta y'u Rwanda ntacyo yabivuzeho ibyo bintu twabibwiye leta y'u Rwanda ikabare mu minsi tatu iyo twamaze tuganira n'abategetsi b'u Rwanda abari bayobowe na Augustine Nduwayezu. Banyarwanda, Banyarwanda kazi nanone mbere yaho Banyarwanda, Banyarwanda kazi nanone mbere yaho ngaho mu kwezi kwa karindwi Habyarimana yaje Uganda ajazinduka, ariko ntibyamuteye isoni kuvuga ngo abana b'u Rwanda ntibakwiriye gutaha iwabo mu Rwanda ngo kuko igihugu ari gitoya. Nandetse avuga yuko tugomba kuba Uganda nkaho Uganda ari igihugu cyatubyaye. Banyarwanda, Banyarwanda kazi nyuma yaho muri 83 nanone Habyarimana yagize urukiko muri Loni rwabereye Beni muri Switzerland, ababwira yuko atazemerera impunzi kugira ngo zibe zataha ku neza. Ibyo bintu byose rero ni ukwerekana yuko ari nta munsi n'umwe impunzi zigeze zifuza gutaha ku ngufu, uretse yuko Leta y'u Rwanda ariyo yabishatse kuko itashakaga Abanyarwanda kugira ngo babe bataha mu gihugu cyabo. Banyarwanda, Banyarwanda kazi iyo rero ikaba ariyo ari byo bintu byateye intambara ya 90. Iyo ntambara ikaba ariyo yabaye nanditse igatwara intwari zacu izo muza kumva mu kanya gatoya.
Thank you.